na china anguicho 705 empire
DJ Ong.
Big Bad Dope.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Dina Tupac wa Zambia.
Exclusive.
Uchizu. Dina Clifford Machiavelli.
7-0.
Nzakukila chaine kwa chazanga Ukubuka ndabuko luchelo Babosi peleni ndalama Esho na bombele babosi Papita maezi yangati Lelo muni pasa Lelo muni give up Palasti mwala lenge shambo kushinja makala kwa chimbi nika milioni
Chitoni sevenza
Nzinga Loku tamtia suwa pale pinga Yalo teti mbule mea pita nishinga Imilungu, imilungu Ona wana wapisha kusikulu Ona nambone kachape mungulu Ona wambo niseka wapululu Mafuto ya paka mabilu ni full Ushe nishi mbiki bosale Ushe mnefaya fetu ambensele Yelo shai ni mwen konkele Nariamba na jimu ni mwen pompele Now, just give me my money boss Gana pena mwala panga los Mule fwa fetu wonfi fosi Ukumule nye la bige kusos
Chitoni sevenza Sumuni fole esa wabosi Chitoni sevenza Sumuni fole esa Chitoni sevenza
Five.com.
Why Zeke? Why Fancy? Man bestie. Valoni. I see you. Can you?
Yo, best precious name in the game, ladies and gentlemen.
705 Empire. Featuring in a panel. Dine Tupac wa Zambia. Muchi Zungu. Dine Clifford Machiavelli. Muchi Nyanja. Dine General Kanene. Check this out.